This is DJ Jeff Dozy.
What's poppin'? Who you? Brand new whip.
Avoid people. When y'all say D with a Jenga.
Oh, okay. Tell my side of some movie.
This is real trap music. Dozy.
Big trip, big trip. I'm gonna love with a lip bitch.
Keep my contract, no keep blink, blink.
Would you go fresh? What can you hate? Residential. Calculus, eh?
Let on them, gang and blame, put an them. I can't believe these days, no talk a jail, I could join a demo. In a day once per kid. Marion Zenza, Marion Zenza, Marion Zenza.
The big tunes keep coming.
Okay.
My name is DJ Jeff Dozy, certified entertainer, bona fide DJ.
Kangi ayala na kengi linyora design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya, na gatni kila lo ya jana. Jokes on you natupima liars, manzioni nini mnafanya. Mavedi, wipe my fire, exactly nilwa. Kangi ayala na kengi linyora design ya nyara. Kangi ayala, ayala, kengi. Kangi ayala na kengi linyora design ya nyara 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 nyara. Kangi ayala. Kangi ayala na kengi linyora.
Oh, the ladies love him because he knows how to charm them. This is DJ Dozy.
Kangi ayala na kengi linyora design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya, na gatni kila lo ya jana. Jokes on you natupima liars, manzioni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire, ha, exactly niliwadanganya. Kangi ayala na gengi linyora design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire, ha, exactly niliwadanganya.
9 months unateku deliver, tukone urumo kwa nlesu na mimba. Nguwa east imepeleka vijana wengi inda, it's high time Kenya kwa illegal. Neri wangu shekinde CBD njoka kwa rada ukikojota kushika. Mister, at least try joku behave, staki dami mwakiki my linen t-shirt. Nasikia mna ntafuta, ha, maka mna nfota kwa duka. Stepa, miuka nega kubo kikuja sana pa hapa. Utakulwa. Unafaa kujua nani ndo kushuta before kunukisha imta uneza juta. Mbeba sifungia gunga, kuna ni Sunday mseju amefunga. Mi flipka beats za Afrika, niliwachia hip hop skuzi manadrilla. Mabiza mtini si upiga, kwani si hata jaja lipadonkila. Splash, splash tukifika, itoka ina spark maopo anaitika. Trap, trap tu satisa ni mboka, nilikuwapo yo jogo ikiwika. Nimona subri kinipita, I think kwa yora undasi nilipigwa. Bruce ilisikika, street tiliwika, black alikama kanyamisa. Nasikia mimtafu spita, nikami wanika hizo ngoma kwa pipa. Kudus informa, though I couldn't pattern, nilikuwa na operate na bipa.
Kangi ayala na gengi linyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya, na gatni kila lo ya jana. Jokes on you natupima liars, manzioni nini mnafanya. Mavedi walipuma fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire, ha, exactly niliwadanganya. Kangi ayala na gengi linyora design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire, ha, exactly niliwadanganya. Warazi walipuma fire,
ha, exactly niliwadanganya. Would you go fresh? Walking your head. Residential. Calculus, eh. Bianna ass. Coiny freaks, eh. Niko maji, kaukolise, ayy. But you go fresh, yeah. Walking head call, yeah. Presidential, yeah. Kaukolise, yeah. Biana ass, yeah. Kaini freaks, yeah. Niko maji, yeah. Kaukolise, yeah. Niko green, yeah. Vile na smell like terere. Bansa na deku, nchujo kwa club, jumweka, sweets kwa kerenget. Anave shake, pekele, butina baki like, yeah. Biana deku, nchujo la muru ni boy, so butina lele left. Wanna deep dead, t-shirt ni pen, na minki check in nyongongo joe. Unasemu ya mgori wa bazu kwa bell, lakini unashinda tu nyongo losa. Rova peleka na sponsor man, minta kutupa kwa local joe. Unadringia makali ya kisonko joe, warembo napenda konyaki man. Hata ni kwe mi msoto ho, uwezi nipata na chura man. Mwisho wa mwezi kila mtu staji, mboko imengi ya kwa pori man. Shaniko kipiga void, masile unusa mshahari kingie. But mwisho wa mwezi kila mtu star, lazima ni empty my pori man. Butiko fresh, yeah. Walking hit go, yeah. Presidential, yeah. Kaukolise, yeah. Biana ass, yeah. Kaini freaks, yeah. Miniko maji, yeah. Kaukolise, yeah. Butiko fresh. walking head car, yeah, yeah, yeah. Presidential, yeah, yeah, yeah.
Chocolate, skia, yeah, yeah. Kwa nini kesho?
Yeah, yeah, yeah. Kani flix,
skia, yeah, yeah. Kwa nini kesho?
Jo, yeah, yeah.
Skia. Don't trust us, kila money jo nikiamka na kisha. Good morning, Africa. Niliamka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha chumziki na chipa. Sikizi look ni diripa, mafans na mapicha. Rapo meranga na nikola ndai ficha. Don't trust us, kila money jo nikiamka na kisha. Good morning, Africa. Niliamka kabla jogo ijawika. Kwa ground tumeficha chumziki na chipa. Sikizi look ni diripa, mafans na mapicha.
Yeah, reputation is them, bing and bling, yeah, kujan and them.
Doji.
These days, ni toka jail, ka kujan and them. In a day once, the kid, mori wan zenza. Madenge madingo, plus ma pinchi wa mkuru kwa njenga. Reputation is them, bing and bling, yeah, kujan and them. I can't believe these days, ni toka jail, ka kujan and them. In a day once, the kid, mori wan zenza. Madenge madingo, plus ma pinchi wa mkuru kwa njenga. Muza za mamzinga, zile kalikali kama chuzi za simba. Nabonga mtanishika shati kwa keja ya mabati. Mmejificha wapi? Mwanga na ndinga. Lakini bado muenda rotejo kwa mtindwa. Wasted share life, mili kwa na do street na party party. Nye mkivishwa napi. Mini wrong grande boy machachari. Say to my face, una beef kina nani? Oh my gosh, samahani. Mitisha bando mboga plus kugali flani. Hizi side miracle hazifanyikangi. Mseli ndroga lecha kame ni laani. Rap game haitaki chali. Na usichangai mbona juni mini meimari.
Doji.
Hey, the fuck. On your lens, in case haujajuta perpetua. Serial killers at fighting it era. In short, tume upgrade weapon. Fake ass niggas, backbiting haters. Kazi niku update status. We buju ni siri paper chasers. Kwa kila bus station, BS adi afya center. Miss Chase, you are there. Mugi ni cross with a Kenya. Kuna dem anashinda kiteta kikuja. Asipate mogi kokeja. Fine girl, lakini wezi sema. Pia ni jeshi ya kusumbwa feds in Kenya. My young zuni penda. Shori ndenga anataka kuchukua selfie tena. Sisi zetu ni hustle. Aja tukuachie working castle. Manager alirudisha home. To promote alibake me dosh in person. Nika kuberi na mandom eh. Pala Instagram I wrote this caption. Munga mutembea na makro. Mata nisipo app tutafulio na kofu kihasho.
Siendi, siendi. Wambio watafute plan B. Ndiyo nikuje watume kwa baby. Gima promoters wapendi. Shugli kubwa huku spending. Hakuna kitu fubi kwa weekendi. Ongea bus what you can be. Appearance 10 G's. Nikizoga hawapendi, inye kikombana ni Fendi. Huku ni kuban mwona mengi, mbaka mandugu malaya wa shenzi. I never knew they would play me, na manisha kwa radio na telly. Hey, revenue looking crazy, ndakotesha kabenzo na Bentley. You talk much how tendi, youth fund iko pending. You fuck niggas just can't be serious, bullshit trending. Hey, these old niggas can't bear me, these new niggas ain't family. These old niggas can't bear me, these new niggas ain't family.
Kajani zemu, genge mlenge kujana ndenga. I can't believe these days, ni toka jail kakujua na demu. In a day once the kid, mori wan zenza. Madenge madingo plus mapinchi wa mkuru kwa njenga. Reputation is em, genge mlenge kujana ndenga. I can't believe these days, ni toka jail kakujua na demu. In a day once the kid, mori wan zenza. Madenge madingo plus mapinchi wa mkuru kwa njenga.
Mwingi ya bez na itinga, giri jeli makali mapinga. Gyesa li trek mitinga, shida li pata kunduli mitinga. Li pata nka, yeah, 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 yeah. Mwingi ya bez na itinga, giri jeli makali mapinga. Gyesa li trek mitinga, shida li pata kunduli mitinga. Li pata nki siti nka shiko, nka ulzambango na dai mapinga. Uli kwa kwanza kuntoka, sayo na tuta kibute na ringa. Min milele wa jiji, tangu enzi za mabolo na fila. Kukua mauru lazima, tangu ningengi na brazen bicha. Wata wa hingwa linena, bado li dedi na story kastika. So ato kuchoto na denga, onyeshi wa ndolo kizima. Mbono ime, mbono lazima ni chill na fala na nsongi ya head. Mbono ni ndengi, mbono ni dengi sing. Mbono ni tenanga karu na jungu na dengi. Mbona lazima ni chill na fala na msongi ya hair. Mbona ni mbengo. Mbona ni dengi singi. Mbona ni penanga kani na chungu.
Doji.
Jila. Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa. Kill na kopa kuna snitch alekotwa juu ya kuropokwa. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke.
Sindo wale watoto wa korofi. The loudest koploti. Kijana landlord yo skin ndo ananulia ngo wapangaji Sony. Niko na 3-day notice ati mindo wanejaza motive. Kiateka pigwa kofi nkone kwangu bila kubisha hodi. Drilla mbaka kwa ngozi, looters kushinda wajozi. Ringa tu kuingia rodi, atulali ya luta kasogi. Utatokwa majozi, tukishia upate una kitu kwa pori. Show majozi, sina doa kipitia homa chane na John. Gava intaka kuni cross, jua TS wa jawi support love. Nibadi achia na report, ajui Kenya ni ya corruption zone. Wise man kama Solomon, mambo ya moyo josi watu force. Right man nimeyacha home, juni mzito ebu npigi phone. Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Show na bilani kuhaya silaha ndo staka bati na require. Steps songs like a giant watu nili help ndo wanaleta defiance. Money maker bila ta advisors na shanga wanabonga nini backbiters. When you hate ndo manoko required wa mama wame pump ass na madiapers. Ati wako wapi where wanabonga nini who. Aji wako, lakini nini, what? I play blind na wakeche fiti bila njiso. If I never leave you, life pia ni siso Mrembo napenda ni kifo, kifo, kifo. Uzo mini nani, mkora. Mko gang na mwanamke na rumia mtu wake. Wivu kina nani, malizao suwa pora. Wait, it's a street must mean changamuke.
Keep eye contact na ukiblink makosa uneza tokwa ah. Kiki na gonga na ukifili unaroga hapa unaoshwa ah. Kill na kopa kuna snitch aliyekotwa juu ya kuropokwa ah. Team kuomoka tunapiga bizi ya ukora bora mboka.
Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke. Kwa bed shit na changamke shua bet is street must mean changamke.
Kwa kukila don't lie when I say I did it. Big stars, big cash, my way but still a family.
Mdozi.
Under 1 minute. Still I can't believe. But I can't blame myself for this shit. I knew my dad was born for this shit. Of course I fucked up. Who never fuck up hands in the air? No hands. Still I can't believe it. You know what I mean? I was young, what you expect from me? It is what it is. But I keep going, no. More like a rolling stone, cause I have no stopping time. Can nobody stop a man? Oh, I keep going, no. More like a rolling stone, cause I have no stopping time. Can nobody stop a man? No, I'm gonna run my race. I'm gonna keep my pace. Cause I really have no one to play. When I fall again, I can't stand this pain. I can't watch me fail. So anytime you play, remember my name. Remember you know a traveler. The name is great for the hustler. He's been far away chasing Walala. I'll be back again for me coming now. I swear on my life, I can't wait to be back. I know you miss me, I know.
It was long, so we gave it a nudge, though. 24 hours, I ain't had no sleep. I got PTSD, I can't see myself full of. You don't have them for the best talk of. You play fast, so the ref took the ball off. Bro said, focus on making bread. But we always end up with toasters. You know what I do to the smoky street? That's WD-40 like Baby Johnson's. But for the tour bus, and the team for the nonsense. No flying done is a war zone. Ask my broski, shh, who's gonna go get a tuck stuff? It's meant to be uptown, fuck Mark Bronson.
I ain't here for the nonsense. Who's on me? I'm on them. I speak this first, keen on them. My thumb's so numb from the one. Find my way when I go grab reloads. In the hood, I'm a Nikon Figo. Louis V in the trenches, fedora and a pico. 2 G's on my off day, I'm Gucci.
Into a
Gigi.
Team Lil, that's
baby.
Yo, shout out to Yes, you make your run, man, the MVP fine settings. Now my girl them round they be and they think can get in. Every day me na pray to the most high, bless my brethren. Blessings in abundance, set things when the last my Buddha me na breath, bread now my bro. Gang gang to my glow, man them set me fine. Girl them set me fine. Fine settings. Fine settings. Put them in a breath, bread, now my bro. Gang, gang, to my glow. Man, them set me fine, set me fine. Kill them, set me fine, set me fine. Fine settings. Fine settings.
Dozy.
Set me fine, set me fine. In my channel, I normalize. Is it in my dot, you know, visualize. Squeezing in my foot, you know, socialize. Mikula kuku na mkono, utamu pungua, nkitumia fork and knife. Mimi na supu kwa mdomo, lefanga fuku, neza tocha overnight. Cheza na me, bro. Imponja ni nyingi, ni comical, Elsa Majimbo. Income ni multiple capital, pesa ya wimbo. Nakaza kama kijaganati, nataka jama nko parking lot. Profate java na apricot. Walisema one year max. Trio kateka paka kibreak voice, oya man, hold this note. Mutafanya bado mina make noise, wanafanya jumping jacks. Press ups, let me tell you something, man. Pressure, kwangu wanga nothing found. Never, do you put the fever, put them in a breath. Bread now my bro, gang gang to my glow. Man then set me fine, set me fine. Kill them, set me fine, set me fine. Fine settings. Fine settings. Put them in a breath, bread now my bro. Gang gang to my glow. Man then set me fine, set me fine. Kill them, set me fine, set me fine. Fine settings.
Yo, kama weni mchizi ma games na play. I'm so NY na ka ito. Junior mbili huka LA. Masai na madunga ma Meryl. Kata kutoka SA. Aliluzi yanga maka LA. Don't bother, hino kadinali. Nije don munga, huzu mini nani. Karoni le mpikana na nikadurukana. Nili mpomisha kilami. Munga na wakana, mwizi ya likagwa. Burundani burudani. Mdodo msichana, hana Montana. Kwanja na mira. Niliacha kusifanya, hizo matawa. Machaba na mira. Choma boza, munga mamchicha. Ati wako niichi, wachayo na jificha. Nimetoka moroto kwa jibika. Ata kukenyesha mubayi ya mtuni ya makriba. Bala, baba, umeshiba. Na ujue misle usama, usoye enda kuiba. Sanse walikuja na Mazda. Itha fulani, nikikunya chwada. Za ovyo tu kuni hada. Atijuya handas, utalala mada. Saizo nko madawa maduya. Mtadu what? Vetu wanadu tunabu wanabuya. Wanaguaya. Still I'm living my dream. Nataka benzo na gema. What you talking nani? Neza kubaya papano unasima. Kama siku chote mami. Esto za kufire dakuna. Nani nani?
Yo, kwa nini kiasi? Yo, but before my son now was a studio and I feel alive. Please, that baby girl, took on my op. Will you be willing to glide? The Kunara decides important toys, do not know my fumble alive. The Kunara decides important toys, do not know my fumble alive. But before my son now was a studio and I feel alive. Please, that baby girl, took on my op. Will you be willing to glide? The Kunara decides important toys, do not know my fumble alive. The Kunara decides important toys, do not know my fumble alive. Kwa minute, semana nilo king kwa idrichi ni hama mbili na mefanyi done did it. Kwa block out, tume pull up, skid it. Fucks na me, boss catch my feelings. Asha angapa medesi na feelings. But here ni mta mekula hii miti. Pasi na roll na mika ziki. Misi central siba, niko na mabanga. Kati step attention, loading. Makibonga takataka, tuna kamenzeo kufanya loading. We live this life, huku is baby girl with her with jogging. Easy and see my plug, yeah you know the gamma cell is popping. Drip ni clean, boy ako fly, nika na mabawa. Venya na roga na dani madawa. Drip me clean, break or fly, nikana mabawa. Venya na roga na dani madawa. Before my son now was a studio and I feel alive. Please that baby girl, took on my op. Will you be willing to glide? The Kunara decides important price, do not know my fumble alive. The Kunara decides important price, do not know my fumble alive.
Tembea, kuna siku ni Monaco police post kimemea. Metoka tuku nego na police ateme arifi yangu kimemia. Memo ni ujwe geto zote East Daily lazimanga kimelia. Bade unasikia mamwili woshe ziloko tuwa kisoronya kisirian. Tuko lika tunatingika, handa silikatikia thika. Destination, dead and kima, this street ndo tunafa kufika. Hakuna kupumzika, next upate uko juu kwa milima. Nasikia bado sons and daughters wanapigania mali ya mirima. Waro hiyo itote mezaliwa tena, naitwa General China. Wakitufuata tunawaingiza, uko kwa rasta close to makina. Tukona teaching za Phil Marshall, cheza na landu kutuna kufinya. Yeah. Dream ya Mkenya ni kuwa mdila. Revolt ni apili, only this time tunapigana kiakili. See me, you tuko na power ya mziki. Si lazima tuinge mitini, city, iko under siege. Tumezungu kwa zungu kwa na ma Chinese. Mestin liko mtafa, liko nufuka na watu tota fisting.
So, tulikuwa na timu ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala mwacha maisha yangu kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs as in a M right do a song. Tulikuwa na timu ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala mwacha maisha yangu kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs as in a M right do a song. Sasa nalibab watch niki pull up na ki rifle. Sasa tina then tina fumble. Watu wao wanachiki community kama ma idol. Wanatupenda juu tunaenda viral. Nilikuwa kwa mood mbaya nikaseti kishash. Nika kwa idol. Kwa ground mambo ni nare. Maboy wanafua reform. Lakini wata reform maja na shajwe ganji toka na ndom. Niko safe niko fit is his own. Wazi nisho venye when I'm wrong. Kama ni chambogi I'm sure niko na watu strong. Hizi shiz natako kwa mpole man. Yo ama utapangwa. Fresh yoko stick na magun. Huko east ama tamangwa. Pereka huko kitani. Tajali au talambwa. Mkono zime try to set and try ataganda. Tulikuwa na timu ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala mwacha maisha yangu kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs as in a M right do what's wrong. Tulikuwa na timu ya kutoka kwa block. Yani to get rich, to mock and short. Nikilala mwacha maisha yangu kwa mikono ya God. Bade mkumbuke when I'm gone. Mwendele kuplay our songs as in a M right do what's wrong. Johnny Nervous, tukifika to dead. Kwa industry yetu nika kila mtu amekuwa seti. Ganji kwa bedroom in it. Sisi ya tuko kwa banki. Kiuta si ali hit. Akaenda ocha kubeni.
Riswa riswa ha. Ikifika kwa bed nyambiswa. Kwanza piga kimbichwa ha. Ukitaka ikusitisha. Riswa riswa ha. Ikifika kwa bed nyambiswa. Kwanza piga kimbichwa ha. Nukitaka ikusitisha.
Si uchoma mbichwa na pictures dikshika. Si ukunywa mamchicha. Si ubonda kila kitu inapita. Operation kumaliza. Top 5 kwa Deza, uliza, bado mafala wanazidi kuumizwa. Marijuana kwa kichwa, G-bag full blast, speaker nkisikia sizzle. Mzinga kwa dinga, kadera tumpati shot atarenga. Uswebi madrilla, utaibiwa penis, jina tukwa chem Kenya. Kotko si upenya, hearing ya tatu nana kumlei na jaja kasema. Kumbe mekwa mkini westia kalenda. Tunatikithi ya mudhaiga, exile, tunaingia psycha kusearch for guidance. Siwingi ya mushatha, pandia kahega, kujafta perfect hideout. Tulikuanga drillers, ata before ni kwezi wa saida. Miuvanga mpira, silent taka kupiga shoot ya Schneider. Nimenika cheda na pegs, wash wash on the run from feds. Miu misbehave wana claim, nilipeleka mtoto wa jirani ya stray. Utatoboka ukekiwa gun on your head. I'm out of control up here below your head. Johnny ni riff, tukifika to a dead. Kwa industry yetu ni kakila mtu amekuwa sedi. Ganji kwa bedroom in it. Sisi ya tu.
Kata handle a boo in a minute.
Kwa nyumba mimbo buda baby girl una follow the rules. Favite favite anumane kao na njua mina rap your hood. Tumepula push push the rolling kama back hood. Emret nisha kwa addict taki wa lies inapenda makush. Na spend my snaps wanna beat around the bush. Kui people join him simple there's no rush mina rap is smooth. Na nkwa kwa block kuna buzz around the bush. Na nkwa kwa block kuna buzz around the bush. Whoosh, 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 whoosh. M-Rack ni I. Na track my boots. Back then nilikuwa footballer. Coach Sampo nilihang my boots. Top lager 254. Ni DM ukidai my goods. Sa zingine mute rap you speak. Sa zingine sinanga moods. Kubo ni mclean ni mpiwa. Guys like me wanakuanga fiwa. OVF your disease. Kave tunakuanga na kiwa. Mana driller. Slim siwa. Everyday sisi upurura man. Izi shashisha kwa too much. I go mega all my wrist. Chine magic planet ocean. Embrak ni kuanga msocial. By next week I'll keep you posted. Umpo ame trip ame fumble. Daiku ni koroge love potion. Umpo ame trip ame fumble. Daiku ni koroge love potion. Tuna hit a quarter mil views. With no promotion. Na tukwa kwa lab. Nina dention ma explosion. Tuna hit a quarter mil views. With no promotion. Na tukwa kwa lab. Mina kenja mando buda baby girl na follow the rules. Perfect perfect no man ne count and draw mina rap your hood. Me pull a push push the rolling kama backwood. Embrat nishakwa addict that your lies inapenda makush. Na spend my snakes wanna beat the around the bush. We people join him simple there's no rush mina rap is smooth. Na nko kwa block wanna buzz around the bush. Na nko kwa block wanna buzz around the bush.
Avoid those people wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people avoid them cold Nairobi still na roesa. Avoid those people life ni bure survival lazima. Avoid those people wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people avoid them cold Nairobi still na roesa. Avoid those people life ni bure survival lazima.
Kuna msia liuza penaju walipura. Tunauza nyama ya paka kwa mtura. Naziuza mimi na bena. Mando tunapurura. Achini aje dosh na roll na manzi na nichura. Niaje na nidosh. Tunge mpiga picha but alificha sura. Ndani ya poto nilifall. Na nijua chingri. Oko wapi niko na ndenga na sidi kuara. Fuck it nilifall in love na nigri. Usuwe toka mbishchege hiyo ni swara. Avoid those people. Nili jam sansi ya kahepa. Avoid those people. Adam nili kwa maderi but hangependa. Avoid those people. I'm cold in Nairobi still na roesa. Avoid those people. Kuna madhani ya mwekote ya kibeti but angini tathegi.
Kuna sema nini brother tumemoket kukublaze blaze. Kuna sweetizu nirunda na bepe remendezi takurunda re. Saizo kani kwa macho nyanya litrai kunishika time ya Obama. Jump on them uko Obama walichifanya wanakula nyama.
Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamari imeshika. Au ni wakulan walipotea tangu zile enzi za green card. Yo money dead man anatembea kotko aligongewa. Last mile by execution huh? Aliponea. Drunken master kimunga swe. Motherfucker from yesterday. Bada silas madred mucha pambaka na nitabe. Anadayoni onabeza jaiju wangamini mnyama bed. Si utoka siaka mzee wakule vumbi siatfiki bay. Quality shook in fact usikoje kuna idea scout toy to kiss. Drill ting kuna sisi wazee alafu kuna omaruki. Yo dubi si watu tuping case kuna ukame si watu shtuki. Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli. Model shukwa kamoket adi backbench kutunusa vidole. Si washa ma foreign every morning tukiendanga kole. Nikiwa ma drugs me keep it simple bo wezi pata vaska ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone tukamata zero bila ta earphone.
Avoid those people wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people avoid them cold Nairobi still na roesa. Avoid those people life ni bure survival lazima. Avoid those people wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people juzi nilikula moro distance wakahepa. Avoid those people avoid them cold Nairobi still na roesa.
Baby, welcome to the party. I'm off the mic and saying the lead. That's why I'm over retarded.
That's why I'm over retarded.
Baby, welcome to the party.
Dozy.
I hit the boy up and then I go skating around it. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a thot. Give me lit.
Gun on my
head. One in the head.
Set
in the clip.
Set in the clip.
Baby.
Baby, baby.
Baby, don't trip.
Baby, don't trip.
Just lower your tone.
Lower your tone.
Cause you can get hit. Don't let that alien in my system. I get your body, next day I forget it.
Next day I forget it.
Nigga, try to score the
body.
And listen again, nigga, I was just with him. You got my villain niggas, all my villain niggas, all my killing niggas as a kid. Since a younger nigga, I've been drilling niggas, mom, so I stuck into my ways. Ain't nobody ever gave me shit with this big tip, I had to get paid. And it's 10K to go stay. And you know the streets getting late. Baby, welcome to the party. I'm off the mic and saying the lead. That's why I'm over retarded.
That's why I'm
over retarded. Baby, welcome to the party. I hit the boy out the car, I'm just getting a rod. Baby, welcome to the party. Bitch, I'm a duck. Give me lit.
Gonna
give me lit.
Gonna
win.
What
the heck?
Fuck
that.
Baby,
baby,
don't
trip. Bow. Bow. Huh? Yeah. Big drip.
Big drip.
I'm gonna love with a lit bitch.
Ayy.
Crip shit.
Ayy.
She wanna suck on my lit dick.
Ayy, ayy, ayy.
Couple bitches I get lit with. Couple bitches I get lit with. I bit spit. I give a fuck who you bit with.
Ayy, ayy, ayy.
Bow. They loving the style.
They loving the style.
Send me the Addy, I'm hunting down.
Send me the Addy, I'm hunting down.
Bow,
bow,
bow.
Bow,
bow,
bow, bow,
bow,
bow.
Bitch, I'm on Diva time.
Diva time.
Straight forward, I don't need a line.
I don't.
I should watch the free time.
I did.
I bought it with me, I ain't leaving mine.
Bow,
bow. I bought it with me, I ain't leaving mine.
Shoot
it with me, I give a fuck if you coolin' with me. You say you ain't GDK.
What?
What the fuck is you doing with me?
Hold up,
Yeezys, I
need the money, I'm greedy. Hey. Bitch told me that she need me. Fuck, hey. I don't like the way you treat me. Figgies, I'm giving numbers, figgies. We met in person, now you believe me.
Yeah.
Free souls are here, demon. Geeked up.
Hey.
We winning, we on defense.
Hey.
She let me fuck on the weekend.
Hey.
Show to your baddie. She try to add me.
You cannot add me.
You cannot have me.
No.
Little mommy, I'm married.
Mommy, I'm married.
If we keep it secret, we can all be happy.
What?
You can pose a picture, but you better not tag me.
Better
not
tag me.
Sick ass shot. Tunatoka Nairobi mzima East verse mpaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mzana bishana kamizi size that try to resist. Tunatoka Nairobi mzima East verse mpaka CBD. Ndombo game visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii game sima MVP. Na kaa kuna mzana bishana kamizi size that try to resist. Kwa bola ni recognize mini big boy uno. Kwa this is bado unakangwa ata kome ivisha judo. Manambli tunawa round, nikatu na cheza ludo. Fresh walk on a slide DM, sina time ya makuro. Bro wangu alipurura stock, pia mika baki nime fitness plug. Amariza na unaneza duju, wamepiga marags. Itabaki tutoke kwa ground, toche kutwa ma local tags. Mahita kwendeni uko, sifanya kitu jia ya mafans. Tukon top jia KCC, ma officer mzima tunawaping. Tupa P au COD, battle royale kwa hizi streets. We ready to risk a tragibali, atu na pupa tu hang na fali. Wejua hii gang ni kali, napenda na mademo wa getu kali. Tuko strap na makori nkesa manambli watiga sana die smoke. Tuko strap na makori nkesa manambli watiga sana die smoke. Maziwa zetu ziko fresh ndenu uko na isa ndagizenu imbo. Uta survivaje kwa jungle man na hauta 40 do. Tunatoko vana robe mzima east basi baka CDD. Ndombo gime visha drill 254 tunachafua scene. Sindo the trend NTV. Kwa hii gang sima MVP. Na kaku na mzana bishana kamizi size that try to resist. Tunatoko vana robe
in this world you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. Cause in this world you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. It started from nothing, the kid ain't grown. For the problems that I argued it, no, my dad better wear on his foot. I'm no longer mad, he does what he can, they come and they go. The first girl that I had still fucks in my mind, but the girl was a hoe. But now I'm trash, so what do you know? I come and I go, literally. They all show love on the road, and I got bad girls all trying to get pics of me. If I step in the club, then they sit with me. It's a blessing, I ain't gonna bitch, but see, I bet you now they would've stick with me. If I didn't rock this flow, if I didn't pop them blow, but I chose this. In this world, you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. Cause in this world, you come and you go. Story of my life. I've been on my ones on grinding, not getting by, but it's all timing. I don't mind it, it's alright. However you cope, when you live in a place so cold, hearts get froze, I don't trust a soul. Cause in this world, you come and you go.
من تنفيذ مشهد يبقى الفايلنس أخوي غضبان وحيد زحتان وبطف النار سكر راح بالليل ريس عن فرد ونهيب فرم مايل بريد وككام ناكون أسك يو برو ونبيف نانان فلنا ونانغا فون تريد دي كنت ونكوانغا رون عايز منانيا ريب أسك يو بال منكوانغا نان بيكوة دي دي ستايل صابت مان منكوانغا ندان أنيسا دون باكاو
صابت مان منكوانغا ندان
أنيسا دون Ola mi ukifika ola, mjazie gede kama umesota. Tuna maintain total, nanko solo, mkuja na rende wa choka. Koro mbili kwa toja, left, right, west, menona. Nikiwa ganayo, mina wenzangu, tunajionaga immortal. Straight okiwa na DCI, marengo marima kama nmezima. Do, blanda mzinga, do, hawakunpata nilijump kwa dirisha. Inakuwa gamzito, lakini atu yati tunaibeba mzima. Nashika juyo mbido 2022, unandima.
Ilibidi nimekatia simu, junge kukatia kwa simu, nge kakawa zimu. Still not a pick, I'm a vitu indigenous. Spliff like foreign, need you to jiju. Boss it down like melon, man's a mon, mask I'm Elon. Me and my fellows, felon, yellow boy, fellow. I'll be beating short, Ali Lee John can't lemon. This week at the berry, me mchachu ka lemon. Sweet one, and I I'm juicy licious. Me name to Emo, I don't see na memo, I don't see na meno. I'm super nzai tunyu ni anika kwa mbicha jugandin sabuni.
Iko kwa kitu wa kanari, manu wa Taliban. Na hui feel bad, day man kaban. Tuna fight ka Jackie Chan. Don't be cool, wa halifa man. Just cool like man, get hot. Ask you bro, una beef like nan.
wanted to reach out for it.
Doji.
I'm in a gang all week. I need some female energy. My soul, I lost my breath. She got me breathing heavily. Toxic relationship, my queen, but me and the T got chemistry. Told her that I'm a Gemini, now she on Google checking the compatibility. She wanna see if I got the agility. She wanna see if I got the ability, huh? I'm wet, she work, she killing me, huh? ADHD, my trigger, fidgety, my trigger, fidgeting. I feel like I need. We had a party ton of it. My bro get a box and step on a gang, make money off. One call away from a tent and take one call and they get to status. The hostile, but if it weren't for the I'll be popped down. Of course, I would've made an M on door last year if it weren't for the lockdown. They wanna now we gonna top down. What out when we had a beat down Honda? Shout out FK, I had no sponsor. Most of my team from the West, no fly out. Fly up town, I'm feeling down. I wanna do retail, baby. Be with a gang all week, I need some female.
Yo,
in my soul, I lost my breath, she got me breathing.
Listen, I'm a joke. Locations in 5-8. Nani movie, play your tape. Phase 1, phase 2, phase 3, mean top black. I saw not right, this safe. I safe, don't kill no ape. Nana be best, not rock my babe. I want the money, plenty late. If I get the cash, I throw in a safe. Then my fans will stop, phase 5. High, hello upon a slide. Go block my hide and seek, my hide and seek. I'm up on a hide. So whip me, come na sinky. So mama sita, hold on tight. So whip me, come na picky. So mama sita, hold on tight. My tongue got chocolate. Lana pakanga cocoa butter. I'm a fall in love, not right. So I'm falling in love, not rapper. I'm falling rapper. So I'm falling in love, not trapper. Sweet one, only purple rasta. So to not pipe them, roots and ragger. I'm a lover's rock, rock. Embed to machine, dog spell. Show page, you lose a hotel. Ukitaka kupiga my visu, buche collection, taku connect. Ana jari book checky clear. Nandani ni glitch effects. L1X, L1X. Oh boy, mean taku select. Ni makads, ki dynamo. Easy ends, una do my tricks. Books kill my boy, ka home. So una play your b-boy mix. Walko, wana tiny fall. I'm blessed, bye-bye you peeps. Bye, bye, see bye. Locations in 5-8. Nani movie, play your tape. Phase 1, phase 2, phase 3, mean top black. That's on a rightly safe. I safe, don't kill no ape. Nana be best, not rock my babe. I want the money, 20 late. If I get the cash, I throw in a safe. In my past, the stroke is 5, high. Hello upon a slide. Go block my hide and seek, my hide and seek. I'm a up on a hide, high. So whip me, come na sink. So mama sita, hold on tight. So whip me, come na picky. So mama sita, hold on tight.
I'm off the yard. Got a lot on my mind. Time is money, and if you don't get it, you wasting my time. After I fuck, she tryna cuff, bitch, you out of line. Blowing my phone up, calling me crying. Get off my line. Cause I am a demon, long as I'm breathing. Don't want your heart, you can keep it. Bitches that tell you they love you, they scheming. Capping, don't even mean it. But I don't believe it. All of them treacherous, that's why I just fuck it and leave it. I just stay loyal to money and music and all of the guys that I be with. But back to the real, just bought me a vet and still ain't signed to a deal. Niggas be signed it, bro. Damn, can't even get out of your deals. I'm paranoid, one hand on my gun, other hand on the wheel. Don't like how he moving, tell him to chill. My hitter ready to kill. So stop all that tough shit, black. You only act off a pill. When I hit the bros up, niggas is sober, ready to drill. No, I don't have to, but if I had to, fuck it, I will. And all of them niggas you see me with then, you see me with still. The queen of my city, I am a big deal. It's red light for life, but I fuck with the rips still. Glock on my hips still. But when it come to this rat shit, I let my pen spill. They know I been ill. Hopping them V's, pockets on G's, I'm still good in the P's. Run up a dice game, who got the bait? I'm betting 20 the least. Told her to slide, her hand on my thigh, she feel a brick in my jeans. Tell her mama don't try, I got the stick in my jeans. Somebody beam, hit my DM, I had to leave on scene. And she not a regular bitch, but that don't mean nothing to me. But if you talk about money, then fuck it, cause that means something to me. You gotta get to the bag, fucking with me, fuck do you mean? Hop on a plane, out with the gangs, we in the land of slide. I hit up one of my hoes when I land, tell her to meet me at high. Foreign cars, big black trucks, we got them hammers inside. And all of my niggas on timing, pussy just know that we got it. Them niggas was trying to rob me, my shooter he cocked it and popped it. Niggas don't know my body, who you thought you was lining? My guys leave you unconscious, dummy, that's not a threat, that's a promise. You see a man that foreign, just know it's some niggas behind it. And it's some hitters beside it, and it's some hitters in front. And they pulled a clip on donut, big drum, ready to dump. I swear that's not what you want, 10 rounds man down, fuck it, it's up. I ain't even see what happened. I'm just
shipping.
I'm off the yacht. Got a lot on my mind. Time is money, and if you don't get it, you wasting my time. After I fuck, she tryna cuff, bitch, you out of line. Blowing my phone up, calling me crying. Get off my line. Cause I am a demon, long as I'm breathing. Don't want your heart, you can keep it. Bitches that tell you they love you, they scheming. Capping, don't even mean it. But I don't believe it. All of them treacherous, that's why I just fuck it and leave. I just stay loyal to money and music and all of the guys that I be.
gon' say much, but I hear everything I said. It don't go over my head. Success is the best revenge, no stress, I still ain't missed. He could've got round there, put it on social media, I ruined his cred. Could've grabbed out her back, put head, but I let God do it instead. He's done man wrong, where are they now? Nowhere to be seen.
Where they at?
The power's strong, where am I now? I've been in the charts for 18 weeks. My bro stay knocking man out, make man tap out, but he stay on his team like a beep. Bro, I know it's long time no see, but I'm here whenever you need. Sat in a band or watching Snap weren't good for my mental health. The things I see on a daily basis be on a daily melt.
For real.
Why the hell would I dwell on the past when I make profit off the pain I felt? How the f*** these guys gonna date these girls when they can't even pay for themselves?
How?
Few of these females left me on red back then, but I look now, I bet they regret it. They used to ask what I do for a living, I said that I work in a chemist. I had no money, I weren't embarrassed, I'm doing that rolling my Toyota Yaris. C-Squad late trying to cut through traffic, rule number one, don't panic.
Number one.
I know they hate that they can't ignore me, I'm all over London town. It's funny to think that I went OT when I was 16 for £100. I get Kialisi, you know,
true.
LYM, we don't run them down. I couldn't care less what they say on the blogs, as long as my mum's he proud. I keep on telling the young bulls, grind on quick, cause it's all about timing. Bros on the bed with a book on him, and he's trying to blend in, so he's wearing a hive. Always trying to get the party turned, that's how I got nipped out wild.
Alright,
I told little bro when I stepped out of souls, it's calm, one day I'll headline.
He's done man wrong, where are they now? Nowhere to be seen.
Where they at?
The power's strong, where am I now?
I've been in the trust for 18 weeks.
Na wasi amejipini vitu refu kutoka hit mbakani Galde mako stifa na daika se tuwe tingi sheti. Apo kwa garde na suka eve kumba na pena sauti ya his situ chill. Bend your curtains even yana seem to be. Niko na wasi amejipini vitu refu kutoka hit mbakani Galde mako stifa na daika se tuwe tingi sheti. Apo kwa garde na suka eve kumba na pena sauti ya his situ chill. Bend your curtains even yana seem to be. Ulifinyo ka snitch nigga sis itlitha niwe ni G. Midday to ski, pale waitin, mekwa nkigather streams. Sit na mwagika, nyim na drip, mkitrip, shuna champ clean. Around 30 sana, zmilipuka, suicide kwa isili. Usi cut trees, kama uplan, kuplant shit. Excuse me miss, my name is Slim, na napenda yo slit. Najua ni six, lakini siyezi main kuingia na wezo street. Still, tuinge D, tugote wa zing, tupewe G na jean. Uslete feelings bra, see you deal to na logic. Na bichi upiga mbra, so I deal for Robin. Utapini wako iyo wall, kimbleni show.
Yo.
Nairobi tuna drill na fuck watu waoni. Wrong jit na fiatua, tukifatua na magagula. Monski dripping steady, ukimpata msho na mtafta. Na roll be heavy, leaves a Mazda, sign a tractor. Leaves a Glock, twashkia shotgun. Niko na wasi amejipini vitu refu kutoka hit makani. Galde mako stifa na daika se, tuwe tingi shiti. Apo kwa garde na suka eve, kumba na penda sauti ya his, sit to chill. Bend your curtains even in a sim to
yo.
Niko na wasame
yo, yo. Tano nane. Here, kwa nini
special? This is DJ Dozy.
Yo, jumi ni star, KJB, anpa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Juu minister, KJB, anpa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Babi lakini anachekwa na chrome. Hama hoes, kwa DM, wame chrome. Ask my ex, I'm toxic, kezi ni acha jua he bone. Ask my ex, I'm toxic, kezi ni acha jua he bone. Yo, 24-7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM, From AM to PM, sometimes you map, but I didn't see him. Wanantenda juu ya fame, na juu these souls don't love me. Nenda super greasy mode, ni mareka mabukati. Juu minister, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Juu minister, KJB, and pa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria, na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
Kwa buna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Same shit, quit my day job. Lakini obsessions zinanipa extra pressure. Kwa buna kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdem na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Same shit, quit my day job. Lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Yes, see, activist, tinaka ujui mana active ni. Bad parties lit, tumejinda sumtana mangyoswa varsity. High school Z, atutaki scene, yo.
High school Z,
si, tuna ethics, is
you are reckless G. Arifa lipewa long red juicy life marambili 50. Ati alikuwa wrong side saya shooting according to briefing. Life bulletin sipata straight from KOT. Ndugu ya Sule visually wananita DOP. On the loose card and Schmida akujua tukiwa configures. Always root kwa speaker mpaka mosho na zizi pita. Constantly number moja Johnny na goro wa zizi isha. Robbery jogoro dualivuka na sadaka ya sitam. IG bonnet the retired of late. IG model simta meriata ninge fish kwa lake. Niliambia shori ya sika mta kama ajapiga tenje. Lasinare kwenda BN lipatwa red handed. Afanda linambia nsirande rande ata ningia kibare. Savage waka mande nilingi ofena open. Kabunga na bigi matope ngombe liona mi mnyonge. Rhymes enyu stolen pia kicks na whip hamko bowling.
Nikobuna kuna nyesha chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi utoboka mdesha juu ya pressure pressure. Sana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Shame said to quit my day job lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Yo, ai, ikiadibika niga sikuwa tunafix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tumemiss MC Squim. Na meme sina side part si upiga malin. Pigalin, pigalin. Cheki right left ukipiga lean. Usishike hadi tenje ikiring. Na mi misika penta bap mi upenda kudrill. Ikiaribika niga sikuwa tunafix. Na tumandika ama op kwenye list. 007 tumemiss MC Squim. Na mi sina side part si upiga malin. Pigalin, pigalin, pigalin. Cheki right, left, uki pigalin. Usishike hadi tenje ikiring. Ina mi,
Dozy. Kupole excelled your jacket, nina go loco, space kia joto. Mina niliplan hizo koto, manza imedi bitches a loto. Wako cute, mafansi femi ya inoro, often ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto. Kupole excelled your jacket, nina go loco, space kia joto. Mina niliplan hizo koto, manza imedi bitches a loto. Wako cute, mafansi femi ya inoro, often ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yondoto.
Nilipitia kando na wasoro, shandika jano. Ati must mege ukatano, skila hustle na ingiza muscle. Nyongo lo kwa dance floor, next thing, gunshot. Tulimtoka tuvi clean before shit joy get real. Atunanga saa, ata minutes in it, team no sleep. Views flani zimerunda mgali suko Paris. Njeri ya shakwa addict. Friday clubbing, Sunday tunaona padri. Site nangoja verdict ati juu ya gun tulikari. Though according to ballistics inaonyesha Jolie miss it. Na unachocha body count ati imefika sitini. Said waliko skipindi ati walikuwa mekujia mwili. Pop boy DCI walikusha ucheze chini.
Tupole excelled your jacket nime go loco space kia joto. Mina niliplan hizo koto manza imedi bitches a loto. Wako cute mafansi femi ya inoro off time ya roadshow napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid lazima ni team yondoto. Tupole excelled your jacket nime go loco space kia joto. Mina niliplan hizo koto manza imedi bitches a loto. Wako cute mafansi femi ya inoro off time ya roadshow napika kikosho.
This is DJ Dozy. Ukima na ligi unafaku jigamba kuflex waka garama. Shori ya ten sura ni safi taki mascara. Pepo Z bada ya janta leta mabamba. Kisema unajifanya siko ubaya bei mepanda bei mepanda bei mepanda siko ubaya bei mepanda. Wakisema unajifanya siko ubaya bei mepanda bei mepanda bei mepanda siko ubaya bei mepanda. Bada ya janta leta mazama siko ubaya bei mepanda bei mepanda. Design ya irori uswahilini usema bei ni gali. Staki yo mchezo andai ni ndai bei mepanda na preferari. Kani kurao ni very early kuzikusanya ni daily habit. Nene meleiga van pasi bei lipanda katoka senali. Bei mepanda lakini ya PS5 tunangoja ishuke. Ndi mechi ya zilali kwa kamba ama utazikosa shoke. Bei mepanda na jifanya bubuka story ubongi ya pake. Bei lipanda katoka msupa nikanza kusuka madake. Kapo arif sekundi ya alisare.
Nani kwa nini?
Bili panda kukinyesha wechorea manganya.
Nani kwa nini?
Fea upanda bei mepanda na data nasha.
Nani kwa nini?
Nani kwa stepfather niko na kwechu mini ja usonga. Nikiukata sizi zikuwa langata. Nasipigi lap kasikanji minitua kwa nabimba kahita simi unafanya kazi poa. Kolipata rono lisa nani aliko hoa. We take two ndoa naona bado jatoboa. Gomote mishiku unakatika shua. Tipiki kubali we mwagika loa. Ukipata yela na mijipa loa. Nani smuta menyoa basinga tabomoa. Statu minatake sundu apokando ya
boya. Mana heavyweight mini black de la hoya. Hapa kila kesi tunasolve bila lawyer. Jaisi ya Edgar, chaini ya soya. Ukipanda ligi unafaa kujigamba, kuflex waga gharama. Shori ya ten, sura ni safi, taki mascara. Depo Z, bada ya janta, leta mabramba. Wakisema unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda. Siko ubaya, bei mepanda. Wakisema unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda. Siko ubaya, bei mepanda. Bada ya janta, leta mabramba. Siko ubaya, bei mepanda.
Bei mepanda, nilipe ndo nije matanga. Mina kuhita mshamba, kwa unangoja nirudi moshada. Zirile mboka mina pango, zinilipe nikado unachanga. Atipop, pop, ey, buda minita kukanga. Ipete lipatanga chanda,
nani kwa nini?
Bei mepanda, usiku ni kazi na panga.
Nani kwa nini?
Sina kitanda, safari na songa nanganya. Ami ya maheta wafunge mikanda. Kidome mekuja kuhanya, venye na tesa ni vol kupanda. Ey, vol kupanda, kwenye videsa na chocha na TK. Bass on bass kutamba, pleni kubaya tumeleta DK. Fresh dadani ni PK, mesau wengoja ni PK. The don't give them any sike, Kenya na mini, buda ni shike. Ni simba lakini ni tike na bado na winda sobana ni pishe. Hikitu lazima itipe na mini kumacho adijimbi liwike. Kani kolabo sipea ni sare dumipe likanja the weekend. Sikurubu kwendo atimini lipuke na uwa ndo njini mzike. So bei mepanda, buda nasema ati bei mepanda. Na bei kipanda, mi wanachachisha kama makanga. Lisare kibanda, wale atahere nikose kumanga. Bei mepanda, wacha kulia tiku kwa dimanga.
Ukipanda ligi unafaa kujigamba, kuflex waga gharama. Shori ya ten, sura ni safi, taki mascara. Depo Z, bada ya janta, leta mabramba. Wakisema unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda. Siko ubaya, bei mepanda. Wakisema unajifanya, siko ubaya. Bei mepanda, bei mepanda, bei mepanda. Siko ubaya, bei mepanda. Bada ya janta, leta mabramba. Siko ubaya, bei mepanda.
This is DJ Jeff Dozy. Hurry!